Interesting music.
Songa ili mimi nikueleze urembo wako pia ata nafike menifanya nichizike.
Serious na busu lako menifanya niumie, na ukisema tu maneno yako yani kata kata moyo. That's why I say
kuna venye baby na kufeel for a long time. Kuna venye baby na kufeel for a long time. Kuna venye baby kwako mimi nimechizi. Kuna venye baby kwako mimi nimechizi.
Cherish you forever. I wanna follow you whenever and kiss your lips forever. You are so nice. I will share with you all my life. Umenituliza mtima. I will never forget you forever.
My number one, my only one. Moyo wangu dhauridhi bila anyone. Unipende, nikupende. Ringe ringe to smile with ya everyone.
Kuna venye baby na kufeel for a long time. Kuna venye baby na kufeel for a long time. Kuna venye baby kwako mimi nimechizi. Kuna venye baby kwako mimi nimechizi.
Wewe ni wangu dia, ukiniacha nitaumia we. Acha kulia, ukilia nitalia pia wewe. Maisha ni kupanda, lipo kupata nikajua nimepanda. Walai, to forget aliyopita, wacha waseme watasema watachoka. Alafu, usiku watalala, watalala, watalala.
Kuna venye baby, na kufeel for a long time. Kuna venye baby na kufeel for a long time. Kuna venye baby kwako mimi nimechizi. Kuna venye baby kwako mimi nimechizi.
Wengi wakan reject but who can select. I've got nothing to lose nikiwa nawe cause of my effort. Ukicheka baby utanituliza mtima.
Kuna venye baby na kufeel for a long time. Kuna venye baby na kufeel for a long time. Kuna venye baby kwako mimi nimechizi. Kuna venye baby kwako mimi nimechizi. Kuna venye baby na kufeel for a long time. Kuna venye baby na kufeel for a long time. Kuna venye baby kwako mimi nimechizi.
Hey, batoto bababa, wameanza kujua mabenzi, Faraday na Roy.
Hey, 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 ha ha ha.